A bɛ taa ji ta karamɔgɔ musow ye. U bɛ taa garibuya kɛ u karamɔgɔ ye. A bɛ foro baaraw kɛ a somɔgɔw ye. A bɛ n ka walan sɛbɛn n ye. A ye mobili san a banna kɔrɔmuso ye. Fanta de bɛ n ka nakɔ kɔnɔfɛnw feere n ye.